jayamde witorake chapande tati mintaji dande studio kalangon kettinidon kibaruji modo edengal fulfulde men Omar Hamadou Massinaji Ayuba Mustafa nani ko e kibaruji nani bien no be hokkobe habaruji chapande tato be regioji jetati leedi meden Niger golli dobe studio kalango tawdabe e ekintinede gan sembide de golle mudo enda fayotade sappo lewru marsa hande jetati lewru mars ono batuno ittanado leede adunaaru gan yoltugol hakkeji rewbe goje maymuna gasibo ardi do fedde do fi sariyaji sutti rafiyottagol rewbe e cuudi kite onnana battale de nyalande en yewtere meden pindino du on da nanon to biyetedo kako fatuma kawritido mbi mawdo pelle rewbe kaludo do filla fonnugo rewbe worbe do enden de leddi meden Niger kori jamirtemo don yo mayde non Allahu akbar biyetedo grema bukar kura kokono habaruji mawdo groupe amfani hande subako o woni ko heddaki tonder leddi Tunisie ciagalendo o wanno rafi jamu ko yarano tom o do mayri e duubi la soji tati e tati grema bukar kura o joda kene kokko habaruji do nda wudi television leddi meden Niger kanka e radio mo leddi adnar biyetedo VOA do enda nder leydi meden Niger e dengal Faransire lamdo hinno en yafo jiado e do lawol goto ngol non bi'a hande subaka onon ton zender batu joda kale e kentinol yade hokkobe habaruji be regioji di studio kalangu gollidita dum do ngol e kentinol fayotade balde sappo lewru marsenam no be chapando tata hokkobe habaruji tawabe nder regioji jetati leydi meden Niger fukolati koro e kentinol go woni sembindinde gollal mabbe Alassane Abdou kawjido do fi sigilaki habaruji nani ko wi dundo fi rewbe fonnugol mudum hakkunde mu e worbe madame goje maymuna gazibo o famini lawol e rafi yottade rewbe e der cuudi kita ali tajidir ahmed
des femmes quittent les régions de Maradi.
Rewbe no immowo les régions de Maradi, région de Dosso, nato akar war faado en nyeme. Ya yu appelle mballoje de, wi anani kammi tawda e sadorma e do fi jogogol bibbe an. Dun do no holla wi de ke yottagol sud sariya no tiide rewbe sanne debbo immo famaradi. Famaradi war nyeme do gantan heba nane sadorma mo wondi andi chatal ka wa burini. Har fi le ciergal no gorko o samir fu debbo wawa fina subaka gontan wi'a mi seri chardo o jatta sewana kanko debbo on o wada jamde do majjum tawine gorko kay no fukki do leso mu reedi jamma dero mun ta atto e bindirgal mu winde dero ciergal dum tabitandu do majjum be kulle ka e gonna mbara rewbe ko e mudum
feraf ke jorande nagu wadi basi harton kondarta golleji bibbe wuro difa o fi du tilsini e rewbe hojude teddengi koreji mu en do ballaga gomnanti e pelle mballobe madame Hassan Chima ardido Sarus kawjido moddinon burnda rewbe mo region difa nani ko wi bandi min Asman Abubakar tawade jahangal
Adifa depuis 2015
Rendan difa illu hitande dubinaade di e sappo e joyi rewbe tawde en non tawa e der chadale mawde sanne ko waddi dum worbe mabbe dilli wuroji mu e ngari jode ko hoggoji ferede non do Allah e rafi hakkilo fukkingo enna worbe jokkabe gala fu bawde godom sabu be kettabe dema gese mabbe be gala dabbaji ko be duroto be ba hedde be nanga liji ni be jodori jokka rewbe ni gono dari darnde alifu no heba ko jogori baadeji di enna se wana andu kondan ko ballaga ko te ONG enna kanye pelle duniya dum wattano jaati jon non kambe rewbe endan be jogori non yaade mi wiya be ko be jogo faawode ka non woni be itte ko mabbe ballaka enda sa ballaka jotta subaka Allah fu ndano du be kaba ne kuje ko be kebi dum be gollira dum golle lobbe ko to ko be keba nafakaaji e hebadu ko non be jodori jonde lobbere
gam battal e nyalande ittanande leede adunaaru gam rewbe fa hande mbiyen ko jeetati lewru mars on batti jooda kalen sigilama hande subaka ko hore hala mun tawa rewbe natugol rewbe lardube der fi politique gam be kejora ko e mabbe o jooda kalen du awriti nimbe pelle jinganobe hakkeji bibbe leedi kambe ardibe hausu e pelle rewbe madame Bukari Kadijatu Amadou goto tawado der kawritangal nani ko Rafika Attar
irla sabga di kan irway borgazantay irgo kamba banda
men kisa ke men gi ko minen rewbe lardube men gala e men gatte der sawora fu gadeteedo der leydi waddi ko eme e tittinkinade meden ciewtino no watta ko musola majjun hebo men gatte der sawora na sigila gadeteedo fu men gada burna ame no wodiri men nawtorodu hakkiloji ame e basira mo Allah hukime dalila batu nyaloma gu enda hanne eme firtude ko e bannirabe ame rewbe do labi di moccina burnan debbo waddanam du weltare yettore Allah du hanne himbe puddi famude ko minen rewbe men gala e men piya koy amé e worbe ko men gidi kaw woni debbo fu hokke fodde hakke mum
matkam bora alhaqo kan a wonno imanon day
gambatta Allah e de nyalande jeetati lewru mars oni fa hande mbi'en nokkure to rewbe e kintite golle juude mo fedde jinganobe hakkeji bibbe leedi to wite alternative espace citoyen hande subako o wadi batu kollol kulle ko rewbe e sukaabe rewbe ngadi der o nokku dum du on nanan ko biyetedo madame Chatou Mahamadou mawde de nokkure famini Samira Rufai
luma kollol gol enden min gadingol dalila batu nyaloma ittanado rewbe der leede duniyaru gan do ni de min dari der kogol amin gol enda miden tawra nokkure de rewbe garta ekkitade gollal golle du kewde kambe ekkititto are de rewbe be enden gadi kam min gidi himbe andana are du non gadirade nyenyal duubi tati dum rewbe be enden gatte no ekkintini gadol majji neddo mabbe fu timmini jande ekkitade golle de enden deni hokkama talkuru jande mu wawan gollude wuro golla du heba ko humtira hajum
dra leedu bu
rewbe no gaybe groupement biyetedo Halla Seymo Gallure Karma der département Kolo duubi mabbe chapande tatini be tawa e golle kali jeje ngal golla du gambe kebira ko humtir muraduji mabbe ndon ebe tawda e chadale har sonugol bibbe awatirdeji mabbe Ramatu Insa goto tawado der o groupement nani ko wi bandi min Hawa Usman
wallahi wasi way kutte kal deza dango
minen me anna huune fu de hana gollal kaliji di meden dema albacce laptanda shu e konanni titta meden dema dum ceedu dabbune fu minen rewbe de goto wurtake men fu me ummoto men darono men nanga himbe nafo de dewgal na lawru na goddum hebi neddo no wodi ko huntira haajum deme itti bibbe deme ame men jaari lumo karma namaro codobe gala ko men demi dum seni luuba dum bona mede e gollude amma wallahi men gala warobe codo ko men demi
irgogo wallahi ma alaysi gudde ko
loreji didi gattude bibbe leedi Nigeria chapande tato e dido dilla ambe leede ko lati rewbe famarbe kambi e cukale ndo tawa hem nanga makengan ton kanche der region Zender be du ponda kinana der leedi Algeria e halaka kalten kadu ibe tawa der sarusi kawjido filla polisi jima departement on yeruno Moussa Dantani prefet mo kanche faminir bandi min Moktar Hamadou e challalo
Ok ndan
tro indi leedi ba goto tawaka der mabbe be fu bibbe leedi Nigeria no chapande tato e didon ka en goni nangabe rewbe laso e jeneo ka en tawa der mabbe pamaro mabbe du kan wodi duubi nay duudal rewbe be enden fu tukabe rewbe non be duubi sappo e jeetati yaade duubi laso der loreji duddi be tawa ibe te fedditidde departement kanche o enden yaade leede yasi commune dawshi tombe te fitokirde e jawta jamma har yande didi e feccere dembe kullira sogeji amin kalana jehi nangu hibe der loreji didi dum nangabe be endan tawa be fuube ummotobe leede mu enno no jaha leede tuba ko himbe be duuni fa handen no jaarete gattoe der juude sarusi police be departement amin gan yewtinaade filla mabbe
pour la suite de l'enquête.
syndicat joɓe porporoji indi tiraɗi adeyde itaɗi koyɗe tati ɓe gallure zender no tawa e murtere ko balɗe ɗiɗi koro majjundi woni foɗu foɗu tawaɗo hakkunde maɓɓe syndicat loreji ho joɓe nimɓe no jara. Amadou Tidiani indi tiraɗo Dan Doua secrétaire général syndicat ji awƴoɓe adeyde ita nani ko fammini bandimin Ali Keta zender.
Ikka woni duuɓi nayi ko fooɗu fooɗu o no tawa caka amin he maɓɓe. Laabi joyi ɗum tefa fonnudemi, amma potal ngal enden wala no heɓum. Fa yotti jonka e toɓe jeɓe noddoymi yeeso suudu kiite. Hitaane amin du muɓɓere ni yeeso suudu kiite du enden. Ɗum saabi ko hande min mbi'i min gaɗa murtere de enden ko watta duniyaaru fuu anda nder komin tawa. Ɗo ni damagaran nde en daari waɗan adeydeyta 4,000 e ko dekki komin tawda. Ɗi fuu du sukaaɓe ummatore kan en gonno doggina ɗi. Adeydeyta o du garki mum waddi ko deƴƴere heɓaki caka ummatore huɓere zenderde enden e ummatore jeyani e paale. Illa hitaane duuɓi 2009 miɗen jogi talkuru andinore wi'ude ko jo en adeydeytaɓe enden no mbawi jeehi nder ci'e serseraji ɗi enden fuu jaha gaɗo golle mumen. Komin giɗi hannden kan woni nder hakkillo fukkimum. Neɗɗo amin fuu nodde holle hakke mum anda du to hani darade.
Soy garten e yewtere meɗen pindinol jeetati lewru mars ko hitande fuu no ñalade no ittanande leydi adunaaru gam yoltugol hakkeji rewɓe. Hitande hikka o koro haala o batu kam woni to ɓurdondirol waɗe hakkunde nimɓe ɗo enda nder leydi meɗen Niger. Madame Kako Fatima ardiɗo dental pelle rewɓe ɗo enda Niger biteɗo Konga fennani ko wi rakki aremi dow majju.
Nder ñalawma o ɗum joɗoto ɗum ƴewtino ko rewɓe gaɗanagal nafa. Ɗum ƴamodira ɗume woni koɓe gaɗanaka, noyi ɗum tokkira koɓe keɓa yaadu yeeso. Niger hitaane hikkade sey bi'en yettore Allah gan nder balla ministre kawjiɗo filla ɓurnal rewɓe. Ɗum joƴƴini sigilaji ko watta rewɓe naata batu wi mars.
Saɗormaji ɗiye tawre ɗon hannden
saɗormaji ɗimen tawra ɗo leydi Niger. Laawol laamu leydi hokkude rewɓe dimma nder maral leydi. Dimma biyaɗo rewɓe kokke rewɓe galano kokke mum. Rafi ɗo tanade du ko laawol laamu leydi gol wi'i no tawe nder saɗormaji amen. Meɗe e tefude du ko watta ardiɗo leydi nanganimen nder durwogo. Ɗum du saabi meɗen gatta daane yaade e rewɓe leydi fuu ɓe ummoɓe daro himɓe nangodira durwa keɓa ko nafa ɗum en. Rewɓe to accu kenne sengo meɗen giɗi sukaɓe rewɓe garamɓe gaɗa amen du jara yeeso durwogo. Tittinkinako maɓɓe ɓurago amen.
Sembe haala batu hikka gu kan woni to ɓurnodirol waɗe caka himɓe leydi ɗo leydi Niger. Himɓe fuu no potu na
himɓe fuu pota ɗo leydi Niger to peerodirol waɗe caka worɓe e rewɓe nder filla mum. Yaadu yeeso heɓaki sanne. Himɓe leydi meɗen no peŋi e diina muɓɓe. Ɗum du no waɗa ko degon debbo e gorko bakaji muɓɓe mbawa laati go'o. Kaden du ponnol himɓe gol himɓe paamayi ko wona no tefe nder mum gan nder ɓaade ɗum wawa wi'ude gorko e debbo laato go'o. Amma ko yiɗa kam woni nder gollirɗe leydi debbo e gorko waɗuɓe jande worre de to ɗum wattu ɓurnodirol caka maɓɓe. Ko hani woni worɓe de keɓi ardagal nokkuje lasso e joyi rewɓe du keɓa hanono.
To ɗume giɗɗon waɗe hannden
mine komin giɗi kam woni min kokke nokkuje ardagal fodde no laawol laamu leydi gol wi'iri. Meɗen giɗi du jangirɗe cukaɓe rewɓe ɗuɗa ɗo leydi Niger. Meɗen giɗi du lokotoroje keɓo nokku fuu nder reedu leydi Niger ko watta rewɓe torratako. Meɗen giɗi debbo to tawa fuu heɓa laabi ko moƴƴina ɓurnam mum. Meɗen barkito du rewɓe he julɓe ñalawma o.
Ɗo won to kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbami sana jaɓɓoɗo Asumani Chine wadde ko ɗemgal hawsankore yamde joyi mintaji lasoji ɗiɗi e joyi kirte to jam hirti
difa do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi FM zender
do radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi FM
maraɗi do radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o FM kyota
do bonfere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM studio kalangu